yo bo bango tuse era he bulange onda virenyo balonet timutu mide bambi omuena kafana nyi kano bambi ala benga ko bayo na benga mumbeme nange mubenga mumbeme alina kabiri violet akayoyo kubambi okukosa kaindo akanando kuswiti enzijukira erinnya lye okulyogera mpomerwa kalende kuyo mwanzani oziddalo nga lyerise agumendida bangana ngechendi kumendo wezigwa apite bula yo miezi ebibuzo mbitule amsubire okubita lukamali banyambye mukakase nti mwagala talowoza nti ndinyisa gwandiyansiba kummeme atera yansula kummeme nzikiriza okukyuka nakyekyo kimugambe ategeere bambi tebe nasuubiza salimba tewali baalinnenya kasita katonda y'omu nsika kubayengesa ŋŋambo wabula bayola gwenfaako mubuulire ntiewaya abawala bancya balungi ekyo tekimutiisa bayola malayika wange gamba bayola temwagala gamba bayola agumendidda mangalange kyendi kumindowesibwa akumendida banga nange jendi kumendo wesigwa kikubaya abana bancha balunchi otekimutisa bayona malaika wange gamba bayona nimwagala gamba bayola akumendida banga nange jendi omi nyowe sikwa kubanga na